Johana 14. Bang' mano Yesu nowacho nigi niya,
"Kik chunyu parre. Yieuru kuom Nyasaye, to kuoma bende yieuru. E dala wuora nitie udi mang'eny, to kada ni ok kamano, to dikoro asenyisou, to adhi mondo alosnu kar dak. Ka asedhi, mi alosonu kar dak, to anaduog omou, mondo un bende ubi udak koda kama antie. To adier ung'eyo yo madhi kuma adhiye."
Thoma nopenje ni,
"Ruoth, wakia kuma idhiye, omiyo ere kaka dwang'e yo materwa kuno?"
Yesu nodwoke niya,
"An e yo, kendo an e adiera, bende an e ngima. Onge ng'ama dhi ka wuora mako kadho kuoma. Ka ung'eya, to wuora bende ubiro ng'eyo. Chakre kawuono ung'eye, kendo usenene."
Eka Filipo nowachone ni,
"Ruoth, nyiswa wuoro, to mano biro romowa."
To Yesu nodwoke niya,
"Filipo, asebedo kodu ndalo mang'eny, to kare in pok ing'eya? Ng'at ma osenena, to oseneno wuoro. Kuom mano, ere kaka iwacho ni mondo anyisu wuoro? Donge uyie ni an ei wuora, kendo wuora ni eiya? Gik ma awachonu ok awach mana gi tekona awuon, to wuora modak eiya ema tiyo tijene. Yieuru koda ni an ei wuora, kendo wuora ni eiya. To ka ok unyal yie wechena, to yieuru nikech tijenego. Awachonu adier ni ng'at moyie kuoma notim tije ma atimo, bende enotim koda ka timbe madongo moloyo mago, nikech adhi ka wuora. Kendo gimoro amora mukwayo e nyinga natim, mondo wuoro oyud duong' kuom wuowi. Adier, gimoro amora mukwayo e nyinga natim. Ka uhera, to unumak chikena. Anakwa wuoro, mi enumiu jakony machielo mondo osik kodu nyaka chieng'. Jakonyno en roho mar adiera, ma pinyni ok nyal rwako, nimar piny ok nene, kendo ok ong'eye. Unto ung'eye, nimar osiko kodu, kendo odak eiu. Ok anaweu ka nyithi kiye, to anaduog iru. Bang' kinde matin, piny ok nochak onena kendo. Unto ununena. Anabed mangima, omiyo un bende unubed mangima. Chieng'no unung'e ni an ei wuoro, kendo ni un eiya, bende ni an eiu. Ng'at mong'eyo chikena, kendo rito, ema ohera. Ng'at mohera, ema wuora bende noher. An bende anahere, mi afwenyrane."
Juda, ma ok Iskariot, nopenjo Yesu niya,
"Ruoth, ere kaka wan ema ibiro fwenyrinwa, to ok ifwenyri ni piny?"
Yesu to nodwoke niya,
"Ng'at mohera norit wachna. Wuora bende nohere, mi wanabi ire, kendo wanadak kode. Ng'at ma ok ohera, to ok rit wachna. To wach ma uwinjo ok mara, to en mana mar wuora mane oora. Asewachonu wechegi kapod an kodu, to jakony, ma en roho maler ma wuoro biro oro e nyinga, nopuonju gik moko duto, kendo nomi upar weche duto ma asewachonu. Kwe ema koro aweyonu. Adier, kwe mara awuon ema amiyou. En kwe ma pinyni ok nyal chiwo. Kik chunyu parre, kendo kik ubed maluor. Usewinjo ka awachonu ni adhi, to kata kamano abiro duogo iru. Kada bed ni uhera, to da ubedo mamor ni adhi ir wuoro, nikech wuoro nigi duong' moloya. To bende asenyisou kapok gigi otimore, ni mondo ka gitimore, to uyie. Koro ok abi wuoyo kodu mathoth, nikech jatend pinyni okayo machiegni, to oonge gi teko kuoma. Gigo duto nyaka timre kamano mondo piny ong'e ni ahero wuora, kendo ni atimo mana gik ma wuora nyisa mondo atim. Koro chunguru mondo wawuog wadhi."